Ekitongo ekivunaanyizibwa ku by'empuliziganya mu ggwanga lino ekya Uganda Communications Commission UCC kiragidde emikutu gy'empuliziganya gyonna okujja ku intaneti okwetoola eggwanga lyonna okutandika n'essaawa 12 ez'olwaleero. Kino kijjidde mu kaseera ng'ebula olunaku lumu lwokka eggwanga okugenda mu kalulu ka bonna akagenda okukubibwa ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi guno. Okusinziira ku kiwandiiko ekifulumiziddwa ssenkulu wa UCC Nyombi Tembo olwaleero eri emikutu gy'empuliziganya gyonna awamu n'emikutu egigaba intaneti wano mu ggwanga, kino kigendereddwamu okutangira amawulire amakyamu okusaasaanyizibwa naddala mu biseera by'okulonda awamu n'okuziyiza ebikolwa eby'okukoma omuliro mu bantu. Ekiwandiiko kino era kiraze nti ebifo byokka ebigenda okusegaza intaneti by'ebifo omuli ebikola mu by'obulamu, ebitongole bya gavumenti, asaakaate ne zibbanka awamu n'ebifo ebirala ebikola emirimu egy'enkizo.